Mami, we love you. For sure we love you. Sukuma kibwezi songe, mami we love you. Sukuma kibwezi, for sure we love you.
Mheshimiwa. Jackie Jackie, moja ba huruma. Mwana mejera mene nyamwani. Wenwe we, wamwe ne. Tigino stomach. Mwana rubana smule izomo. Mwana kia bitivi.
Nicolas Kila. Mwana eke mwe. Yo me joy. Mwana moka anduni. Shuri ya mos mos mutwa. Wapi kule Rigijaru? Wapi kule Runi? Ai.